The extreme. Neon.
Since the first day I met you, God, Tango siku ya kwanza, Since the first day I met you, Jesus, yes. Tango siku ya kwanza, umefanya roho yangu,
Umae,
umenipenda, penda sana we. Kufurahisha roho yangu unanitesa Umenishika na upendo wako Umeniweza Every day I fall in love with you more Unanitesa With everything that you've done for me I will never let you go My feelings angu I will let you know Acha nifungue roho Cause you mean the world to me I will never let you go My feelings angu, I will let you know Acha nifungue roho, cause you mean the world to me Since the first day I met you, God, Tango siku ya kwanza, Since the first day I met you, Jesus,
Nyambie bado Kuna wakati na wakati
bado, niambie bado, nikumbushe bado. Mwanao bado,
mwanao nimemiss kucheka, vile vifani fani vya wenzangu.
Natamani hata kuona,
nijue sura ya mke wangu.
Pia mwezi na nyota
nione,
zikichomoza na kuvutia. Alafu isitoshe, shida zimeniandama, kodi sijalipa
bado,
jirani anachoma nyama, angalau hata mboga
bado.
Si eti kwamba nasahau,
unaniwaziaga mema
bado, ila mwisho nimefika, lakini nakutazamia
bado. Kuna wakati nafika mwisho, niambie bado. Kuna wakati na waza sipo, niambie bado. Kuna wakati nafika mwisho, niambie bado. Kuna wakati na waza kipo, niambie bado.
Kwani dieti nitakufa someday,
nitakufa someday.
Hizi mashida zitani mada one day. Koma yango konza nikatoa nikiwa kumtu. Hizi mabaraka mimi nazipata pata tu. Jina lake nimelichora kama tatu. Yao yao, nasema ban on the beat nipe mudundo yao. Ninaubiri kwa mafumbo yao. Baraka zina come through, eh. Round one ata round two. Nasema ban on the beat nipe mudundo yao. Ninaubiri kwa mafumbo yao. Na Yesu ata come through, yao. Nasema ata come through. Uyu shetani tunampepeta, pepeta, ah, tunampepeta. Hizi mapepo tunazipepeta, pepeta, ah, tunazipepeta. Pepeta, 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 ah, pepeta, pepeta. Pepeta, 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 ah, pepeta. Me one time busy busy blaze, nimekupa roho yangu unikande. Na kwa kiwanja ni mukate, mazigiza zigiza chobo ni mulambi. Neno la Bwana kwa wimbo, na imani ndo mukingo. Kukuka ndo mutindo, yeah, ndo mutindo. Nikilemewa unibebe, ufukuze mapepe. Kwa adui unitetete, hey, unitetete. Nikilemewa unibebe, ufukuze mapepe. Kwa adui unitetete, hey, unitetete. Huyu shetani tunampepeta, pepeta, tunampepeta. Hizi mapepo tunazipepeta, pepeta, tunazipepeta. Tunazipepeta, pepeta, 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 pepeta.
Sasa imepita miaka bado wanasubiri. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Hoya, hoya, hoya. Hoya, hoya, hoya. Hoya, hoya, hoya. Na mikono nitainua, magoti nipige, nimweleze jinsi alivyotenda katika maisha yangu. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi.
Aina noma no. Kama ni shida sitapita se. Mana sina shaka. Menjaza na fura.
DJ Nia.
Mangapi tumepanga.
DJ Nia.
Na ukatimizaga. Ukitoka nina feel niko solo. Ukiwa ni kama niko mayolo. Daily miye nita kufollow. Baraka zaka zinasolo.
sitatoroka leo ni ile siku leo ni ile siku ukuta zitabomoka leo ni ile siku injili inatekova inatekova
Brother Johnny aliyekuwa fast body amepata sagodi life yake ni testimony Sister Maggie yule shishwa mitaani
Slay Queen
amekubali upendo wa Calvary kwa maklub wana leo wana wine wana loba seriously kwa kanisa tunapewa divine tuko soba apparently Shetani ameshindwa jo na amejiletea shida jo sisi tumelindwa jo tumelindwa jo
leo ni ile siku mapepo sitatoroka leo ni ile siku
Appreciate alafu chukua namba tuta keep in touch Unapatana na mshirika ameshika kishash Pastor kwa bash na pedi kwa church Check it, hizo tabia zimeboeka Tuna praise
Tunasondeka
Hakujangi church kupraise wa anakam kuona njeri
Tunasondeka
Ana church tago lakini form za kulewa ni njeri
Tunasondeka
Why you a do it like that? Maisha finja finja like that
Tunasundeka
Why you a do it like that? What you give is what you get right back
Tunasundeka
Keep on living like God atakutema Kama warumoto Kamdomo ya mtoto Hota This one ni moto Can't cool with water Sondeka ni moto
Tunasundeka 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 Tunasundeka
Tunarekebisha Shetani kunicheze yanga piki pongi Unichokesha chokesha mimi si donki Nisitaki utiriri sitaki mikosi Form zake asiwezi so Haji ukona kigonyi utadara umafana Mamorio wakuoni donka dead mbaka jani Tunasondeka sondeka tabia zimebondeka Umechokesha wadhiso Kama boli metoboka wacha pressure cheza chini Itabidi utushoka ni yesu wa majini Jubu natuchanganya na tabia za kiganga Hatu uoni fiti bro
kama mziki lazima ufuatwe na kiki.
Tunasondeka.
Una maringo utaki kuona shabiki.
Tunasondeka.
Uwezi kuja kuja bila uba buda jina lako bigi. Na ukikuja kuja mikrofoni unalete wako kiti. Hi bro, samangi bible, unaweka ngoma shalo yesu kama title. Hi bro, jina langu psycho, tunasondeka manena this is a revival. Tunasonde, tunasondeka kila Sunday. Bila kuboeka tunasonde.
We come and suck up with a remix.
Oh hallelujah.
We can keep up with a remix. We come and suck up with a
remix.
Okay, we back on your hip beat again. Originally weather we had to remix again.
Oh, you went out of 10.
Big up, you see Kiki but still it a trend.
Hey.
You stop fronting. Back in the yard and what we do is non-profit. Hey, they can't stop it. Hit to me stuffy moto na kani kuzima magic Baptist.
Tuko kwa pilka pilka ya kufika mbali, okay. Tuna skika streets, checki stika matri, yeah. Nani power ya Jesus, si cannabis, hits tunapika wana eat. Nani?
Daitika.
You know kila feel like kila nobody to win the ticket to body. If it is your heart you got it. Yeah man you got it totally. Give yourself totally sold out.
Come everybody come. Everybody come. Come everybody come.
Everybody come.
Everybody come.
He's the god of massi. Ukim kubali heaven kuna party. So everybody follow him. Whether you are pastor, rasta, I'm out now though.
You need to come to him easy. The way you are, easy. He's a loving God, easy. He'll take it easy. You need to come to him easy. The way you are, easy. He's a loving God, easy. He'll take it easy. You need to come to him easy. Kwenye marafiki ya usiwaoni, kwenye wingu la giza, sijapata hata faraja tumboni. Koroboi ndo stima, namuliza yule unaitoka moyoni. Maisha haya kizunguzungu, ni wapi tena sina pa kutorokea. Kwenye giza sioni nuru, ni nini chanzo na baki kijiongelea. Kama na mwona mamangu, uchochole ndo wimbo na ndo kikwazo. Ni peke yangu, kwa hakika. tunahangaziwa sana machozi ndo yangu hata kunivika cha chini ndo langu pato emola wangu Mwenyezi mimi
Mwenyezi
nasubiri bado
Mwenyezi
nasubiri bado
Mwenyezi
nasubiri bado na ngoja kwako
nasubiri bado nasubiri bado nasubiri bado na ngoja kwako
nyingi chafu imebidi nikupe yangu kwa utaiosha na damu niwe mkristo rache taambia nini watu lazima unikamate ndio nispitizi mama tu flow ukitaka na ileta like this ukitaka pia in English I switch it up like this jima na nobody else doing it like this aren't you glad we were made in this invention like
umenikamatan we want a one better than umenikamafan wambie chukwa satan zero fan natulia kwako nito fan niko kwa shule yako minalan umenikamata mata mata bila kuhata na hata nikilala wewe ndo nakota nakota namba vile ule ni yokota vile ule ni fia golikota
roho yangu umekamata kamata
get
roho yangu umekamata kamata
mata
kamata roho yangu umekamata
mata
kamata roho yangu umekamata
follow on Facebook Instagram and Twitter at DJ Neon, K-E, the extreme, Neon.